gwenesika oyo katonda linobuyinza mu maso ge byonna bivunama anti n'ensozi nazo zisanuka buli lulimi eggwanga n'amawanga byatula ti Yesu Mukama na buli vivi livunama neritsinza oye yazukira
wadala katonda wange wali wadala tewanjawulo erinnya lye likankanya amawanga wadala erinnya lye yawe wadala katonda wange wali wadala tewanjawulo erinnya lye likankanya amawanga wadala wange wadala
tasagirwako afuga byonna byetonda basuubiza era atuukiriza talimba talemererwa nze kyenva mwesiga amaanyi ge nti mangi omukwano gwe gwalubeerera waddala 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 owange waddala
katonda wange wali waddala tewanjawulo nyamawanga wadala erinnya lye yawe wadala katonda wange wali wadala tewanjawulo erinnya lye likankanya amawanga wadala owange wadala
nzikiriza okulaba obulungi bwe mu nsi ene y'abalamu bwasuubiza mulungi mu kigambo kye teyekuba talimbangako katonda w'amagye mutukuvu mulungi bw'omuyita ayitaba waddala 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 owange waddala omusajja talemererwa ye Yesu ngambona eyazuukira mu ntaana asangula n'amaziga mulabyeko ngambona eyazuukira mu ntaana awoonya n'agalwadde aganene ngambona eyazuukira mu ntaana awonya siriimu era ne kansa ngambona eyazuukira mu ntaana agoba agasambu aganene ono tamanyi kawula amwokya ne bw'obanga obadde wadiba akujja ku lujja ne weewuunya akuwaana omwami ne weeyagala abadde baduula ne beenenya amaanyi Yesu w'amaanyi ngambona eyazuukira mu ntaana agaba amamotoka mulabyeko ngambona eyazuukira mu ntaana agaba n'amayumba amanene ngambona eyazuukira mu ntaana aleeta n'essanyu n'owummula ngambona eyazuukira mu ntaana yeyeyeyeyeyeye ngambona eyazuukira mu ntaana